sida caadiga ahba dalkan Mareykanka xisbiga aan talada haynin ayaa iyaguna ka jawaaba khudbadda madaxweynaha markaasi talada hay. Sanadkan khudbadda madaxweyne Biden waxa u jawaabtay Kim Reynolds oo ka tirsan xisbiga aanan talada haynin ee jamhuuriga. Kim Reynolds waa guddoomiyaha gobolka Iowa. Zahar Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixintan.
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine ku eedeysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee madaxweyne Biden inuu taasi sababay. Marwadan barasaabka ka ah gobolka Iowa oo naqdiyeysay khudbad sanadeedkii uu madaxweynaha Mareykanka xalayta ku xusayay qorshayaashiisa hawleed ee soo socda iyo waxqabadkiisa muddadii uu xilka hayay ayaa istuul taagtay tiraba dhowr qodob oo ay ku tilmaantay guuldarooyin soo food saaray siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka intii uu xilka hayay madaxweyne Joe Biden oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga. Waxay xustay in tallaabadii habqanka ahayd ee ciidamada Mareykanka lagaga soo saaray dalka Afghanistan sanadkii hore, taasi oo ay sheegtay inaanay sababin oo keliya dhimashada nafaha dad Mareykana, balse ay sidoo kale dhibaato gaarsiisay xulufadeena, cadowgana ay siisay fursad muhiim ah oo ay ku muuqdaan. Kim Reynolds, guddoomiyaha gobolka Iowa, ayaa sidoo kale madaxweyne Biden ku eedeysay faragelinta Ruushku ku sameeyay Ukraine, waxaana sheegtay in ay siyaasiyiinta dimuqraadiga ah oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta Kongareesku inay ku mashquulsan yihiin arrimo yaryar oo sixitaanka siyaasadda, taasina ay baajisay in ciidamadu diyaar noqdaan. Iyadoo israacinaysa eedaha ay u soo jeedinaysa madaxweyne Biden iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi, ayay sheegtay.
The Speaker of the House recently warned our Olympic athletes not to speak out against China. And now Russia has launched an unprovoked full-scale military invasion of Ukraine.
Waxay tiri guddoomiyaha aqalka hoose ee wakiiladu waxay dhawaan uga digtay ciyaartoyga Mareykanka inay ka hadlaan China. Iminkana Ruushka ayaa gardarrada duulaan military kula kacay Ukraine. Waana weerar ka dhana dimuqraadiyadda, xornimada iyo nidaamka sharciga. Haatan waa in dhammaan dadka Mareykanku midoobaan, isla markaana ay muujiyaan nidaad wanaaga ay u hayaan dadka geesiyaasha ah ee reer Ukraine, sida kartida leh ee ay dalkooda uga difaacayaan gardarrada uga imanaysa Putin, iyagoo u dagaalamaya xurrimadooda. Mareyka hadlaysay arrimaha dhaqaalaha Mareykanka iyo guddoomiyaha gobolka Iowa sheegtay in madaxweynaha iyo dimuqraadiyiinta Kongareesku ay kharash aad u badan isticmaaleen sanadkii hore, haddana ay iska indhatirayaan arrimo badan oo haysta dalka Mareykanka amaba ay uga sii darayaan, gaar ahaan bay tiri sicir bararka dalka ka jira. Waxay intaasi raacisay in maamulka Biden looga digay isticmaalka trillion dollars oo ay keeni karaan sicir barar cirka isku sii shareera, sidoo kalena loo sheegay in siyaasad la'aanta tamarta guduhu ay keeni karto in shidaalku sii qaaliyoobo. Sidoo kale waxay ka hadashay arrimaha la xiriira xakamaynta xanuunka COVID-19 sida tallaalka iyo faafista fayraska, qaadashada maaska afka iyo sanka lagu xidho, iyo ardayda ku noqotay dugsiyada waxbarashada. Waxa kale oo ay xustay guddoomiyaha gobolka Iowa in dadweynaha Mareykanku ka daaleen siyaasadda dabaqadaha ah ee laga sameynayo dalkan, oo sida ay sheegtay ay soo baxeen dad madaxda u sheegaya waxa ay sameynayaan iyo waxaanay sameyneyn, sida ay u dhaqmayaan iyo sidaanay u dhaqmayn. Waxay sheegtay in ay ka daaleen dad iska dhigaya in ay hayaan qorshayaal lagula dagaalamayo cunsuriyadda oo dadka u sii kala soocaya jinsiyadahooda. Haweeneydan barasaabka ka gobolka Iowa oo da'deedu tahay 26 jir ayaa xilal hore oo siyaasadeed soo qabatay ka hor intaan loo dooran guddoomiyaha gobolka Iowa.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedisay.